mashefu urabi mola kakumba eti nyuma kichufu mtoto unaga kasumba yani rotate zungusha kama feni yani jiseti nizame uvunguni muwagwa ya ngombe
naiwe naiwe naiwe
eti kitu na pombe
naiwe naiwe naiwe
muwagwa ya ngombe
naiwe naiwe
pombe
naiwe naiwe naiwe
waga shika saba yo ni kupe hit karada napena unavyoringa rada napena unavyoringa ringa I say shika saba napena unavyonipa rada napena unavyonipa rada napena sifa zako changa yani popo tunakesha mpaka koko
koko
tunachana mpaka koko
koko
nishakapenda kaka toto toto Yani popo, tunakesha mpaka koko Tunachuna mpaka koko Nishaka penda kaka toto toto Una, macho kama kanasaga widi Yasho kama nakapanga tizi Yapo kana papakara gigi Kapo kama kana kana kwiji hey.